Cairo Bank nga bali wamu n'ekitongole kifuraha Uganda bakoze omukago omubagenda okuyamba ira ka amasomero ag'enjawulo ag'obwannannyini okugavujjirira okutuukiriza kalikyulamu empya. Eyali kamishona w'ebyenjigiriza avunaanyizibwa ku masomero g'obwannannyini George Muteeka nga bw'abadde atongoza omukago guno mu Kampala ku mukolo ogwe banjuliddeko enteekateeka eno, agambye nti kino kyakubayambako okutumbula ebyenjigiriza mu ggwanga.
Tiger's Cairo Bank, what we do, the proprietors of private education institutions in Uganda, owners of private schools, so we can also work with and compete with government. Because as for we speak now, government schools are being given facilities, there are efforts, we even have grants from World Bank, but private schools don't have these grants.
Akulanga senkuru wa banka ya Cairo, Sylvia Jagwe Owachi, agambye nti ekigendererwa baagala okulaba nga basitula omutindo gw'ebyenjigiriza mu ggwanga.
Tuhunze kwetaagisa okwongerako ku bizimbe, okwongerako ku laabu eziri mu masomero, kuteekawo ebisaawe bya mupiira, ekyo kye tuyita investment financing. Kakati awo tukulwa kubanga nga pawanduko okutuukira ddala emyaka etaano. Nolwonye kuyamba oyongereko ku by'essomero eryetaagisa ku ssomero lyoto.